kubara igice cya 33. Indaro zo mu rugendo rw'Abisirayeli uhereye mu Egiputa ukageza kuri Yorodani. Izi ni zo ndaro z'Abisirayeli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, uko imitwe yabo yari iri bashorewe na Mose na Aroni. Mose yandika ingendo z'indaro zabo abitegetswe n'Uwiteka. Izi ni zo ndaro zabo nk'uko ingendo zabo zari ziri. Bahaguruka i Ramesesi mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa 15, Pasika yarayishize, Abisirayeli bavayo bashinze amajosi mu maso y'Abanyegiputa bose. Basiga bagihamba imfura zabo zose, Uwiteka yiciye hagati muri bo, no ku mana zabo Uwiteka yari yashohoje amateka aziciriyeho. Nuko Abisirayeli bahaguruka i Ramesesi babamba amahema i Sukoti. Barahaguruka babamba amahema mu Etamu, aho ubutayu butangirira. Barahahaguruka basubira inyuma bagera i Pihahiroti iri imbere y'i Bari Sefoni, babamba amahema imbere y'Imigidori. Bahaguruka imbere y'Ihahiroti baca mu nyanja hagati bagera mu butayu, bagenda iminsi 3 mu butayu bwa Etamu, babamba amahema Imara. Barahaguruka bataha mu Erimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema. Barahaguruka babamba amahema ku nyanja itukura. Barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini. Barahaguruka babamba amahema Idofuka. Barahaguruka babamba amahema Mwarushi. Barahaguruka babamba amahema Irefidimu hatagira amazi banywa. Barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Sinai. Barahaguruka babamba amahema Ikiburoti Hatava. Barahaguruka babamba amahema Ihaseroti. Barahaguruka babamba amahema Ilitima. Barahaguruka babamba amahema Irimoni Peresi. Barahaguruka babamba amahema Iribuna. Barahaguruka babamba amahema Irisa. Barahaguruka babamba amahema Ikehelata. Barahaguruka babamba amahema ku musozi Sheferi. Barahaguruka babamba amahema Ihalada. Barahaguruka babamba amahema Imakeroti. Barahaguruka babamba amahema Itahati. Barahaguruka babamba amahema Itera. Barahaguruka babamba amahema Imitika. Barahaguruka babamba amahema Ihashimona. Barahaguruka babamba amahema Imoseroti. Barahaguruka babamba amahema Ibeneyakani. Barahaguruka babamba amahema Ihori Hagidigadi. Barahaguruka babamba amahema Iyotibata. Barahaguruka babamba amahema Mwabulona. Barahaguruka babamba amahema Mwesioni Geberi. Barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini niho Kadeshi. Bahaguruka i Kadeshi babamba amahema ku musozi Hori ku rugabano rw'igihugu cya Edomu. Aroni umutambyi azamuka uwo musozi Hori abitegetswe n'Uwiteka, apfirayo mu mwaka wa 40 uhereye aho Abisirayeli baviriye mu gihugu cya Egiputa mu kwezi kwawo kwa 5 ku munsi wako wa mbere. Aroni yari amaze imyaka 123 ubwo yapfiraga ku musozi Hori. Umwami w'i Aradi w'Umunyakanani wari utuye i Negebu yo mu gihugu cy'i Kanani yumva yuko Abisirayeli baje. Bahaguruka ku musozi Hori babamba amahema i Salumoni. Barahaguruka babamba amahema i Punoni. Barahaguruka babamba amahema Mwoboti. Barahaguruka babamba amahema ya Balimu ku rugabano rw'i Mowabu. Bahaguruka iyimu babamba amahema i Diboni Gadi. Barahaguruka babamba amahema Mwarumoni Dibulatayimu. Barahaguruka babamba amahema mu misozi ya Barimu imbere y'Inebu. Barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Babamba amahema kuri Yorodani bahereye i Betiyeshimoti bageza mwa Berishitimu yo mu kibaya cy'i Mowabu kinini. Uwiteka abwirira Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko ati: "Bwira Abisirayeli uti nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu, mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo, kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose, musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi, muhindure icyo gihugu mugituremo, kuko ari mwe ngihayeho gakondo. Muzaheshwa igihugu ho gakondo n'ubufindo nk'uko imiryango yanyu iri. Abaruta abandi ubwinshi muzabahe gakondo ngari, abake muzabahe nto. Aho bufindo buzategekera umuntu aba ariho haba ahe, muzahabwe gakondo zanyu nk'uko imiryango ya basekuruza wanyiri. Ariko nimutirukana bene igihugu bari imbere yanyu, abo muzasiga muri bo bazabamerera nk'ibihanda amaso nk'amahwa mu mbavu zanyu, bazababera ababisha mu gihugu mutuyemo. Kandi ibyo nibwiraga ko nzagirira bo nzabigiriramo."